nataka kupe yote yote mpenzi. Atwende bara, atwende pwani mpenzi. Alafu baby tulewe kidogo. Sunajua kankizidisha nanzisha zogo. Nanapenda udeke deke twende Pemba tufika di chake chake. Kote kenye ucheke cheke kamu toto napenda udeke deke.
Shazam.
Tudondoshe mito, tuzivunje chaga. Minapenda unavyo limwaga. Ukisakata unolo nimea vaga. Tausi nipe nusu, nipe yote sunataka ntekete. Yani tutwe bariki, tuweke joto, nataka nkupepe. Nanapenda udeke deke, tuende Pemba tufika di chake chake. Kute kenye ucheke cheke, kamu toto napenda kuteke deke. Nanapenda udeke deke, tuende Pemba tufika di chake chake. Kute kenye ucheke cheke, kamu toto napenda kuteke deke.
Shazam.
Benzi lako kina, ankina kilefwe.